kamu sonil kuwa ceriko ceriko angomen si to ceriko
ceriko inatisha
ceriko kamu sonil kuwa ceriko ceriko angomen si to ceriko
ceriko inatisha
sasa kapewa magizo azungu kateriko mara
Get it,
get it, get it, get it.
mujipange, wa amoni mujipange, wa hivi mujipange, wa chawi mujipange. Tumekuja na kibali, tumekuja na uweza, tumebeba mamulaka. Anani tunaingia, anani tunaingia, anani tunaingia. Beba chochote ulicho nacho mkononi, shika kiatu, beba begi, beba chochote, beba yoyote, beba chochote, beba please. Let me go and I'm gonna hit. Tell me. Tell me. Tell me. Sijaona wewe uliyeka inuka tu, inuka tu. Weka mkono mzuri tu. Weka tena, weka tena. Hai. Kanani tunaingia.
Kanani tunaingia.
Kanani tunaingia.
Kanani tunaingia.
Kanani tunaingia. Na watoto wetu. Wachungaji twende ni watoto twende wewe, wamama twende wewe, wasomi twende ni kanani twende ni tena.
Tonight,
yeah.
Tonight,
yeah. Tonight, yeah.
Tonight, yeah.
kutoka hapa na pale. Shika kifu. Shika. Acha sawa. Acha na mimi kwani. Kwani na mimi. Take. 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 Kana ni tuna ikia. Kana ni tuna ikia. Kana ni tuna ikia. Kana ni tuna ikia. Tumeshinda mapepo. Ramasheketi, jete makaya.